来。
Tongo Records, Mainland. Ukituona kama mwamisho, ila noti tunasfuata zilipo. Mishe mishe mingi za kusakado, tunanja tukispata tunabolka. Shouza sana ro, shouza, 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 shouza sana ro, shouza, 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 shouza sana ro.
Mimi now let damn shit up to shall break up. Tuna bowl na mapema tuna wake up. To go home ni watoto tuna wake up.
Nando mana squeezing on the kind of sun and it's piscali. Mimi na toto watoto na fuko pesa tamu kama diski skali. Nione bisho na tebeza moto mama zako wote wananikubali. Nando kisa cha kuisaka mitonyo paka tunafika semza. Semza atari atari. Hata sura zao hazijulikane na wanajita wa mtaa. Kado ya tuliza tuna pesa gani uliza bei ya mkaa. Tukizishikaga tunakinukisha tukila kone ya mtaa. Kisu kikali kina kata pochi na pochi na kata wadada wadada. Tuna waka, tuna vaa, tuna ngaa, tuna shine so fly. Watoto wa kituona, oh my god. Tuna clues mbele yao, midondoko ya kidon. Wana wengi mpaka kuna kwa mna hoja bodyguard.
Ukituona kama mwamisho, ila noti tunasfuata zilipo. Mishe mishe mingi za kusakado, tunanja tukispata tunabolka.
Shouza sana ro,
shouza, 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 shouza,
shouza sana ro,
shouza, 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 shouza,
shouza sana ro.
Wananiona mimi show, wanadhani mimi na fake. Kitambo ni shauza roam, kama Pablo mizi cheki. Target kusaka do, kisha tukutane benki.
Tuishi vizuri na tupishi mipira mikali na full tanki.
Domana nikishika pesa kwa machizi flani waga mina flex. Domana mademu wakali si wakosi nikiwashika mikasi. Domana toka nimekuwa balozi na pigi wa simu na max. Domana wakivuta wayak si pokei labla watume tu text. Nakimbizaga michongo na sikimbizagi zo papa. Livyo toka Singida kwa machizi minilisha hapa. Kukaza mpaka mwisho kama usiwezi kuishia hapa. Najua kuzitumia na najua haswa kuzisaka.
Lipa shimo jina langu na polisi kia. Nisha uzo sana bro maka nipufkia.
Kuna mzoto wote ambao sija waipitia. Nisha fanya uchafu wote na sita jutia.
Kukituona kama mwamisho, ila noti tunasfuata zilipo. Mishe mishe mingi za kusakado, tunanja tukispata tunabolka.
Shouza sana ro,
shouza, 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 shouza,
shouza sana ro,
shouza, 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 shouza,
shouza sana ro.
Gentlemen, I go by the name of Cyril, aka Kamikaze Wakasha.